Ocean Jabba Records.
Hear me, Kasha.
Are you lying?
Umenifunga kamba ya mapenzi. Mimi ni kuku mgeni. Kwako sisemi siwezi. Nimeridhia. Hakuwa mbali na we siwezi. Umenifunga na semi. Hadi kigugumizi shindongea. Kasha. Ndino kudeta chimoko. Usambo ndichikire ndo kuda. You are my honey, my one and only. Najuma kachimoko. Najuma kachimoko. Najuma kachimoko. Eh, Tanzania. Najuma kachimoko. Najuma kachimoko. Najuma kachimoko. Eh, Tanzania.